Zihlale emathaveni
umthetho wazo sithe matyaliwe zikhumule idilosi sithi mfana uzala.
Sizothemba kanjani,
mantaba kanje, sizothemba kanjani. Uthi leyo yakhe mizi,
sizothemba kanjani,